Yeah, TMV. Yeah, Squabulozi.
Westside Music Blog.net.
You got me. It's Squabulozi most wanted. Rich Kid Barote. Brand new breeze. Let's go, let's go.
Chava Sambunga, Utelubine. Kibulozi Waluna, Uteluteshe. Nili no mana, no mayo, nili no mana. No mayo, nili no mana. No mayo, nili no mana. No mayo, yeah. Neni pepezi kwa bulozi, kona kokochi walitapi. Neni pepezi kwa bulozi, kona kokochi walinosi, yeah.
TMV, it's all you got fine me, here. Yeah. It's kwa bulozi,
it's all fine here. It's all fine.
Amutayelu tobi na mwama bala abulozi. Kwa nukolu sulula ngabuchu ala alukozwi. Mixer ya kachipembe ni bozi. Oreti keni libala kwa pili ze ambozwi. Kwa nulu chasi mkobole. Mavisi ya kambile kwa nunyaki tiobone. Macholo cholo badesi ni lobole. Sesa mbola sinyuku nyuku esi ni pobole. Kuna ni malatio ya sato kuima kuacha. Kunchifela pabalelo nikaobeka mwanja. Kwa nuko kuna ni raisi ya nambani. Noti kufeza kwa pea kucha engea mabani. Na okay kwa bulozi kwa diva. Mule na waombo katali mafela siziba. Fani chaeli kana nina ngweshi. Kizengate haziko na halifela mavesi like.
Welcome to Barote Randi.
Okay, welcome to Barote.
Uchanga milu amo hochwalo ni upani.
Kapamu watalo mikolote.
Anitali mamwari wala nivona
na wona ni mwavuze.
Remango kimbwe mbwe ni raisi ya mwota.
Let's go, let's go.
Sichava sambunga, utelubine. Kibulozi waluna, uteluteshe. Nili no mana, no mayo, nili no mana. No mayo, nili no mana. No mayo, nili no mana. No mayo, yeah. Neni pepezi kwa bulozi. Kona kokochi walitapi. Neni pepezi kwa bulozi. Kona kokochi walinosi, yeah. It's all fine here. It's all fine here. It's all fine here.
Neni pepezi kwa bulozi, yeah. Lucha litapi. Lunu amavisi. Kolu yaga mkana. Mushobo wa bubana.
Bulozi komboka. Luvinela komboka.
Nilipacha kafo. Nina nipache side, yeah. Pacha kafo. Nina nipache side, yeah. Nina nipache side, yeah. Nina nipache side, yeah. Nina nipache side, yeah. Nina nipache side, yeah.
Sichava sambunga utelubine. Kibulozi waluna, uteluteshe. Nili no mana, no mayo, nili no mana. No mayo, nili no mana. No mayo, nili no mana. No mayo, yeah. Neni pepezi kwa bulozi. Kona kokochi walitapi. Neni pepezi kwa bulozi. Kona kokochi walinosi, yeah. It's all fine here. It's all fine here. It's all fine here.
Rask. This is Hot Heels Production.
Downloaded from westsidemusicblog.net.